ulianza wewe, wakaje waimbaji na bana puo wale mwewe. Franga indaji wakatusua kwa kuwa unajua mshikaji unaishi kwa miko, na zako itikadi zipo kimziki na so mshiko. Kama highlights hella kwao high make sense, no sweat kisela minka komatu na lack of pens. Siku sound garbage au kuchange suddenly, mini mjeshi so unaweza fast savagely. Hip hop yo kweli ukapigwa redioni, sometimes malaika heading out tembelea motoni. Benz ni kipofu na nemona halioni, sikuwa na hofu mama alimpenda tangu mkiwa tumboni. I started young, I made my mother's own made drum, mom lyric recorded guitar, moja leniza bongo flavor mzuri kiasi, hip hop window my queen, my first, my last and everything in between.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha. Kama kupenda we ni dhambi, bas shetani yunami, na kamwe stonyea kambili nwa bambi dukani. For me little pieces, there's I'm con opera James Ray, na watasema sisho kati wanaogopa ni stoke. Wafuate mkumbo huu wasomi wa midundo na mistari, ukiwa na nyundo mkononi ni rahisi kupigilia msumari. Sio tu bongo paka ng'ambo, kuna uhuru wa bari, kuna uhuru wa mwenye chombo mitambo na mwenye mali. Kujifanya ski haiwasaidii wala haiwajengi, unachosema ni kama IPP itompinga mengi. Unawakumbusha zazo swara sio teje mengia, na mapusha wanauza drugs ili walishi familia. Mbaya kuhifadhi fuvu la mtu ndani ya kabati, mbaya zaidi ni kuwa na ndugu alafu kichwa maji. Amka gongo la life pop sio fala, ni lazima ufate waminifu kama mshahara, fanya kazi ili upate.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upo kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha. Mapenzi squeeze bila gombana na kuwa yana steam, pia ni ruksa kushikana kinso kushikiana sim, na nipo zim kusikia kimwana kuachana na shim, na bado mnawasiliano na mpango kuchanganya team. Napenda hip hop domana rap ile mbaya, na spit fire bila Hennessy au kula kaya. I want my art to be my legacy, kabla sija retire wanzi ni gwaya wa enemies, anyways ni hayo to beef let's wanna weave. Now we've so hip hop, I'm saying it's like a beef, I'm letting my zake kwa strip club. Bongo flavor na npima, kan meivu kima somo, na gundua many dreamer. Pien believers, ain't the common chajabu ni tempt, ile ni kwache hip hop. Anahidi ata nipa good sex, wona nipa true love, hajui who's next, wona nipa too much shove. Nikipa, anaumia na tamani ni shuke chini, na misku tamani style style, in tamani mimi litri taji. Kuitumie sanani shena nyinyi hiza wadi, lopiwa na mpaji na emuamini mpaji, ale mvika taji li mradi mchaji ni wini na namini. Kuna muda ongea kukupitia mimi, na usame na fokosea ni vyema mkanzoea nyinyi. Neza kuona unachotaka awa takacho nonyesha, nkitoa ngoma wanitaka wanaipata kuzweni special.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upu kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.
Nasema mimi na we, tangu long long time,
kabla hizi pesa,
kabla jaja hii fame,
chajabo jabadilika na upu kwenye mainstream. Bongo hip, ha, bongo hip, ha.